kunokuzikhaya azolobola engihlangane indoda le wami ngiyedwa uthi ufuna ukuzikhaya azolobola uzokiki
Thank you.